yintu le nishi inkosi yomakane nishi inkosi yomakane tulani nishi inkosi yomakane tulani nishi inkosi yomakane tulani injeli inkosi yoma yakuloma manje
Ngicela lezindaba ngidlale GM distudo ngidlale nabafana bakho kwetu kuti muti ukwa kumeka usizi ukwa kumeka itaiba fala kiti mpelezele ni mbabusha ni mbafaka ne olo ate sadu hiti ama pima mlenda ama mila kati ni 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 mila kati izo memeza wa ina fokas mchanga mazela zetani pali tumuwa liya luchuluwi lukuwa mati ipi fala kwa ito mbila wangu kuzo kwanga na zetu wa malisha mitilini yote leni na makosa ndezo jalo mbila tega pusha nende senga nbizo wa maro nmotila ano yoma nimbo nelelo masha mlano tale kinusa na ingo maza vanya mafluwa wa mako msi umuzi uti anda upeli nusele ze skuti dula sali wa dula inpusha rei shosho kuzame mbili tuwa makosa mtela po wote mna nchabani wa spa facebook no mkati mtaka manuale wanongo muno wani tulita sama buza wa ila kajani nikini kitimane kubuli mwati bacha mba maskandi mbacha mitu sali usefi ano mfiza nche vizu nchali kwa sali 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 Santa Santa Muta Spaja Zipaka Zanga Gitinga Pedwa Ngane Kale Zula Bonga Batu Leanda Upili Tumpo Gam Kings Undo Tele Kwa Tome Kwa Umtogo Zi Tumpo Gape Upo Tumtogo Usomche Tumpo Gape Unko Tumpo Gala Aspina Gala Upo Gama Spaja Kolo Zizzo Zizzo Sestoro Wantul Nga Sestop Independent Zati Kubega Salo Ashaingo Siesa Bando Ti Semi Ndamla Zegoza Pote Unko Gata Umshuwa Lo Zinda Uma Kome Fulelo Jene Futu Makande Tabanga Let's go.